Nice to kiss, baby.
Sexy diva,
you are my candlelight. Nakupa sifa sijaona, jinsi una peti peti. Wanishika moyo wa yoyoma, kwa wengine sichezi. Penzi lako kwangu ngoma, nitalinda wezi. Pembezoni mpaka kona, usiniache feli. Kani danganya danganya, penzi la kitapeli. Utuka utawanya, mina kupenda kweli. Kwa marefu na mapana, wengine sijo kanipora. Wakanipora o, naogopa sijo kanipora. Wakanipora o, wengine sijo kanipora.
Divo, divo.
Wakanipora o, naogopa sijo kanipora. Wakanipora o.
Yeah, shikilia unaposhika na vipofu tule nao. Hello dear, umenishika nipe tamu bila wow. Menileta mbali ya dunia, sendi tena kwao. Na kuona mali mara mia, spendi nyuso zao. Chekuna lock, ndani kufuli hugusi. Napenda catwalk, alivosi chonga nyusi. Napenda nywele ndefu kama toto la urusi. Ukivao unapendeza vaga, unila harusi. Nyuma unavorudi, bele unavokwenda. Imebaki sina budi, sijabugi kukupenda. Tena makusudi, ikisi na lip stander. Chumbani paka na hudi, hivi ndivyo tunavokwenda. Joma, Lulu Diva, mtoto meiva. Zamani ya dahabu, staki tena masilva. Spati shida, staki tiba. Tabibu kashafika, nesema staki tiba.
Usiniache feli.
Come on, come on.
Kani danganya, danganya, penzila kitapeli. Utuka utawanya, mina kupenda kweli.
Come on, come on.
Kwa marefu na mabana, wengine sijo kanipora. Wakanipora o, naogopa sijo kanipora.
Divo.
Wakanipora o, wengine sijo kanipora.
Divo, divo.
Wakanipora o, naogopa sijo kanipora. Wakanipora o.
Kwa raha zako stamani, stamani mwingine. Nimeshiba kwako stamani, stamani mwingine. Oh my baby stamani, stamani mwingine. Unavyo nipa vya ndani, stamani mwingine.
Ahadi kukupa dosi, ili stamani mwingine. Na kufuta na machozi, wabanie matozi, wakale pengine. Stamani, stamani mwingine. Stamani, stamani mwingine.
Bamlem, 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 bamlem.
Diva,
diva,
diva.